Kathi sithule singangena manje sibala makande tu sevangane sesikhulile singamadoda uphilo aziziyo zalango mo kathi sithule singangena manje sibala makande tu sevangane sesikhulile singamadoda uphilo aziziyo zalango mo wesaliwa sasikhulile singangena manje sibala makande tu sithule Sesikhulile singamadoda uphilo aziziyo zalango mo Uyena mfana wekungqoshe ngengoma Ngikukhishwa lalo bhuti bakho Ngikuxoxa lalo bhuti bakho Uyena mfana wekungqoshe ngengoma Uyena mfana wekungqoshe ngengoma Ngikuxoxa kuyano ubuza Uyena mfana wekungqoshe ngengoma Ngiyabhekela Ngiyakuxosha ngengoma ngikutuluya nobukhulu yena mfana ngikuxosha ngengoma ngiyaphela mfana ngikuxoshalando bhuti bakho yabo belando bhuti bakho yena mfana ngikutuluya ngengoma ngiyaphela mfana ngikuxosha sithule sinibuke ngikudala makhanda tusasazana Sesikhulile singamadoda uphilo aziziyo zalango Impela kule ngoma nkuluma kakhulu yaleva bafana uthini yashinga kodwa bafana ngeni ngoba shindela ngempala iyafunga Sesikhulile singangena manje sibala makhanda tu sevangane sesikhulile singamadoda uphilo aziziyo zalango mo Ngikudlule ngengoma wena mfana ngikudlule ngengoma ngikukhiphe ekuseni ngengoma Yey wena mfana ngikungqoshe ngengoma ngikungqoshe ngengoma Wena mfana ngikukhiphe ekuseni ngikungqoshe ngengoma Kodwa sithule sinibuka Ngikubala makhanda tu sevangane Sesikhulile singamadoda singamadoda Sesikhulile sinibuka Ngikubala makhanda tu sisakhulile Sesikhulile singamadoda sekudlula Yiyo zalango
ngiyihwangqela intala beyisolele njengomtshakazi uyabona-ke kulo nyaka akekho umfana ngiyothi ibhuti kuye ubhuti yimi ubhuti yimi ekhaya bafana angani uma kushoda into ekhaya kufonelwa mina kuthiwa bhuti angikwazi ukuthi ibhuti kwabanye abafana omansizwana uthi